yande joni tan min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde kori jañalde e moɗon habaruji meɗen en kalan e dow filla ko darto fawar joni soƴƴagol ndiyam maayo ɗum waddi du konna soɗɗorma sanne har filla ko darto leydi Tillaberi hara sinder ton en ɗam noonne dow filla ko darto lekkoliji gonɗino ñiɓe no gaɗe no tokkiti himɓe eggoɓe nder région mo Difa caggal kippitanɗe ko Boko Haram wona waɗa o nananno ɗum wontiri wakkati mo kalte o yewtere men pennel studio kala ono ndaara hawritere balɗe ɗi waɗama tan Bamako leydi Mali hakkunde fulɓe leydi Niger kañu e pelle leydi Mali to enda Boubacar Diallo goto e horeɓe pelle leydi meɗen Niger fulɓe o yeehi o warti o yewti Alassane Kouji Mohamed kori jam woni e moɗon goofuki nanani eley habaruji me ko puɗɗirte wonno hono himɓe laatiɓe to kondani nangaɓe haalnoɓe haalaji gonko nanga ɗum wonno hono ɓe nanganama dow filla ko darto hono bonnugol laamu kañum e haalugol haalaji ko watta ko ɓiɓɓe wuro na ɓiɓɓe leydi hono immo kabda e laamu nadu kondan du hono ɓuytugol daraja laamu ɗum wonno hono kulle ko deka dow mabɓe kamɓe laatiɓe sukaɓe ummatore zender to endan wonɓe fedde weten IJDN ko ɓe kaali ɓe mbi hoorede leydi Issou Mouhamadou no hani ɓeyda laamu ngu endan ɓenɗon onen andi ɓe nangama eɓe uddi ɗum woni ko deka dow mabɓe wiya ɓe gaddi ndenne ne ka haalaji laati no wawi wadde masiba hakkude ɓiɓɓe leydi saabu ɓe mbi Mouhamadou Issoufou no hani waɗa ndenne hon laamu tatab on endan ko duɓinaɗe noga e goho ko warta ɗum min anda on dukonda ɓe nanga kana ni illum fahande dukonda ni hono ase o enda ton e zender fedde hono leyɗe jadiyankoje gonɗe banggue hirnangue afrique weteɗum sedde yawo kañum du noga e jeena lewru men gonɗe hande du enda ñalom oɗo kam woni batu miccitade hono joƴƴinede muɗum duuɓi capannayyi tati ni enda ɗum waddi ko fawata joni hoorejo hono golleji fedde nde enda o haaldi e himɓe o wi goo fugui nanda no han le taɗe le fedde nde ɗo wiyetede CDAO durba hono kaɓɓa anniya jogodir soɗo enɗa hakkunde muɗum en gam batte duru duggol e goo fugui nanda ɓiɗɗam bonɗa kone e leyɗe enɗa ɗiɗaɓel majjudu konde e woñƴitagol mbakaji ko laati noɗon no wadda ndende ne kay massibaji e ley kullantereje ɗe enɗa ar filla ko darto hono du konda ndemal kañum e fa hande du konda laddeji e jaaye noonni fawarde jondu hoorejo ni fawarde jon golleji CDAO ɓeyti wiide du hono no wajibi du konda fa hande himɓe kinno golla e dow filla ko tawe leyɗe CDAO iri ceede goɗɗe endan keɓama gaɗama fawarde joni hawrinde wonde du konda ni ko waɗi ɗum du konda ni hono dartina filla hono fawar joni politiki kañum e ndenagu leydi Libi ɗum waddi ko leyɗe kerɗe Libi kañum leyɗe goɗɗe kotoɗe sappo e jeenayi kay jeppo toto ene Paris gallude lamorde leydi France gam batte ɓe kaala ɓe ƴeewa laabi mbawɗo hoƴƴede heɓa potal e pamra warta e nder leydi ndi enda ndenne hawrinde ɗu waɗa kana e dow fawara joni yamirore oni mbiya jokka yamirore ni hono fedde leyɗe duniyaru mawnude enda ɗum du fu wonnano e dow filla ko darto hono fawarde joni du konna jam e sewo warta e leydi ndi hoorejo leydi Niger Issou Mouhamadou no tawa e lamɓe yaaɓe fottoy e oɗo batu habaruji ni kettinɗo e fulfulɗo enda ni studio kalangu tan enda agadez altinaire nde endan ɗum keñan wonno ko poste to policiɓe jooɗi dow laawol agadez ko yaato zender ɓe keeɓi ɓe nangi neɗɗo goɗɗo gondude e kulle goɗɗe kam woni hono malfeu pamari koyte pistolet ɗum endan amma hono cattugel sanne intré falcon kañum e fawarde jondu konda hono ko wattirte jabe ɗen e suudu jabe ndu e hoore muɗum ɗum won ko jomum tawra no ɗuusi ɗum fu ele oppa leere caggal mum du konda ni kamɓe ɗinono policiɓe endan ɓe nangi du konda nokkuru worde endan hono woɓɓe du ko laatiɓe tawɗama hono fawre joni du konda ni kaddule soogueji na mbiyen du policiɓe durdoɓe ɓiɗɗam bonɗaku ɗum fu du konda ni waɗana e nokkure wotere nden endan caggal majjon duuɓi ɗin andina on hono keña altinede fa hande wonno ko ton endan tawa tawete Ablaka kandu policiɓe muɗum nangidi goɗɗo e drogue ko watta kiloji capanɗe nayyi e nayyi drogue o du konda ni o hawru ɗum fu noon o yehi suu kandu konda o hawru ɗum enda o watti ɗum ele kilal kilalgal de tamati woni nder muɗum on waɗɗi dow motere omo fayi du konda ni fa wara joni ni tawite cibarakaten to enda arlit omo ƴuwi du konda fa gaya to wonta o fondude e majju ko heɓa noonni fa wara joni du konda ni yerno kalnomi on ni ele habaruji ɗi no tawa ton enda sinder sinder du konda wana na famar joni tipar region mo tilabir no enda nokto lati hande de enda sadol man wodin himbe be sanne gam batte alle e maroje mabbe be gala be keban ndiyam ko hejifa be jarna dun em sabu alle e mayo go enda ndiyam mudum bebi sanne sanne fa witi te ko himbe anduno himbe kali hala majju be boyi boytango majjum dun sabi hande de enda nimin kaldi e gungu muhammad dan tani bandimi subako o haldi do chalalol biteda hasan sita kam woni mer mo sindar on enda nani ko haali edo filla metrogal bibbe wurobe ben enda
un phénomène jamais vu dans l'histoire tantôt
mudan ko nanaka abada ba der tarifi gamine illu endimeki amin mi medai yide dum pompas podo ndiyam on fama yo yora masiniji din keppa fodude ndiyam kaba jarna palaji maro din dum waden ko dum rimani farkettol marogo himbe wurongo gonno tawa e mijo sane kano ko andudon leino kure de kildidi maro watete ndungu e cedu tonde ni wiama ndungu tan maro watete cedum gollal maro wala dum wardana sadaroma fargunda bibbe wurabe gikamin de min gatti e mayo ngoni woni kujje mayo de gollal kalijeje ledde e hudo konko min goymide nawtoro ko buri holdi de min woni mayo ngono don wata dum torran sanne fargurna yimbe
condition de vie de ces populations
fa hande ni region mo tilabir ton enda wonno ko gabbu wadi bonanda nyande balde bitti deto gabbu gudu konda ni nyenyoyna e do neddo gondo teppananga liji jonno neddo barmi kankay ciagal mo non wonno ko fa hande horebe wito joni o waawbe nangude gabbu gube be nanga gabbu gube baradu be kokkama lawbe bara gabbu gudu jonno woni baru gabbu gudu hebay wadde fa warde kalten do ko non sabi ko hebay baru magu heba ka wadede dum wonno ko fande metede madame Hamsatu Ahmadu lati kam woni dectrice kawjido filla ko dartu ladeje jaayto en tilabere e ko rento dum nani ko halani Haruna Soumaye Sale bandimi tawato
comme il y a eu plusieurs plaintes par rapport au même Ibo
gani be gaddi boytali mudden to gabbu goto gum wadi ko ministère den hokke lawol baral maggo fande gabbu no warene sadum e sawir sorkobe be e jeybe maye gongina nander anande min tefi fellude ngu jamaare duudi min koli to min keboy ler mabbe amida jeddo ndiyan o yey waloyto sorkobe be tefi be mar gabbu ngu le jamma ngu gurti on be keppi jangore mu min jami sorkobe be be ardo be juangu e joguje ko min pellangu ni wadi ko biitat amida on wi seniana ngabungo yonki itifu wartake ko wi non dengu fuddi pide lanaji e hala ka kartenka lanaji tati tawa le mayo no diggi jonka sorkobe men tefi pambra e makko o sali wodine gambaron gabbu kay witake sainde yonki bi adama itta
pour abattre un animal
nanne wontire aljumaare jabbinde enda wonot ko to enda arlita are godde hokkama yaade himbe latibe wonnobe no wittinanno himbe dilla wambe leydi e leydi ben enda ben du konda gam batte halle be njoppi golde to be nata golle godde lobbe gaddoje ono fa wara jondu konda ni tino o ng karkara kanyum woni ko waddi ballakka enan ko wattudo konda deji himbe keme dido e chapanna e tata woni ko resi don enda latidi hono ndarante non to ko taybe kebe golleji pamar pamar ko be gatto ko wadon tobe denne ne kayni hono nafaka e ngurda mabbe Isiaku Ayuba kan woni horeji o ng karkara woni nan ko halni Usman Umaru to enda arlit
aujourd'hui le financement
hande min kebi ko heewi jawdi handu goltirendi endam jonno ko boyata ko heddi dum kondan warwa nino sukabe umator be min kokkoto beedu min jidana be jaabe gadwa dum golle lobbe to min jaabe nyaamo dum tanabe bonna dum be pukko ko wato ko tay be kebi tino yaade yeso fata e mbaawi jaati kambe do hojude wobbe no golle be joba dum em ko wato ko tawe hono hunde mojji ni woni kambe hokkabe endan be kinno dum hinne lobbo sanne dum wato ko heddi be to be baydo be du kondan heba sabu de reje no godi de sidi wonben dum fa kay en du kondan ano hebene jawdi heba golla se tay be do kom wodi ko jawdi ndi hokke gade
d'avoir le matériel
ilon dubi naadi de sappo e joyi region mo difa no tawra do fille ko darta hono kippitande ko boko haram waddi nene himbe ne egga egga no kujo mu en wajibi le koliji du kondan gadama no eggete himbe ben enda le koliji indi tam le koliji eggoji nene ne ka ko wattu ko nani jangobe le kolo kemi do chapane jeego e go'o latibe ka endu on sukabe Niger e Nigeria no enda kay gonno keba jande ne enda nani directeur kawjire filla ko darto jandeji pamari to enda region mo difa o andina en non woni ko dum yara o wi'ata kana Hassan Hamza o halni dum fa warjo jalla Maryama kenda
il y a ce qu'on appelle les écoles d'accueil.
No wodi lokkoliji gadaadi gan jabbaade sukaabe feroobe garti wuro ben. No wodi du lokkoliji cingaade der nokkuje ittanaabe feroobe ben. Der lokkoliji di fuudu janda wore den ni wona no wadi. Nanga illa mayne fa wara ingingini. Dimma lokkoliji di gadan lokkoliji keme didi e laso tati e jeego. Der sukaabe jangobe der majji bendu. No wodi juube Nigeria be illa den tonni Nigeria gonno ko garti wuro. No wodi du bibbe leedi Nigeria der mabbe. Min gi'i du o sukaabe leedi Nigeria ben jande mabbe don no woda sukabe ko watta sukabe ujunaji sappo dido tawa handen der jangirde amin be der mu en watta sukabe rewbe ujunaji jeegom hebete har ko darata sukabe jangobe be kon boko haram dillinoy miden godi ko watta sukabe ujunaji sappo e jo be der mu en ko watta sukabe rewbe ujunaji jeddo limete sukabe leydi meden ferobe garti bendu dimma mu en wadan sukabe ujunaji nayo be der mu en sukabe rewbe ujunaji dido tawete
nonno wontiri eɗen gara e fawar joni habaruji meɗen ni miɗen kalnon filla dene tubakoɓe ɗe anduɗen gonɗe hannde ni eɗe kewi sanne ley lumoji meɗen Niger ɗo henda ɗeɗe dene dukondan wonko nafoto sappo e nder sumayere nde himɓe hewɓe no codaɗe sanne sanne no jaara eɗe nafa mawɗo eɗe nafa suka nenne ɗe mbi dukonɗo denɗe eɗe beeli ñamol eɗen godi koɗe nafoto e ɓandu ɓi adama ɗum won koɗe nafoto e ɓandu ɓi adama ɗum wonno ko fawar joni mbiteɗa Abdourazaku Bello haalani fawar joni dukonna bandi min Nafisa Adamu Edo fi o.
La première vertu de la pastèque.
Dene bodeje de nafaka ko woni mu kawoni ndiyam wodi ko nafata cumo todo wakati kumtari. Dene nongodi kujje kewde nyiboje bandu misali vitamin C e A na nafa bandu du nder wakati nguli. Ndiyam render ndendo wata ko redu neddo yafata. Nyamal bibbe ben fahande no wodi vitamin lamno boje gam vitamin tawade nder bibbe nimbe no andi kono wallira far bengu. Dum wadi ko leyde gonno mile ko dene ko hokkata ɓen ko
signe de fécondité
studio kalangu
nder gallu ñemey
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho fm
birningawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho fm
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jeenay e joyi toɓɓere go FM
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jeenay e jeenay FM
mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jeenay e jeenay FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jeenay e jeetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jeenay e jeenay FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go'o toɓɓere joyi FM
studio Kalangu yaadu leydi Niger
studio Kalangu
yewtere men pindino hannde no ndaara hawrinde waɗama balɗe ɗiɗi to ena Bamako gallude lamor leydi Mali nde hawrinde ndaara tana fawarde joom fulɓe leydi Niger ka e jeyi joddowi e pelli leydi Mali e dow fillo noto ko tawi potal e pamra warta le Azawak e ley leyɗe cawiɗe cawiɗe en mbiyeteɗo Boubacar Diallo goto e fawar joni ni ardo hawrindeji fulɓe ɗo enɗa leydi Niger ɗo enɗa duroɓe leydi Niger hara soɓirte labi riye fotto e batu o enɗa nani ko haalani Alassane Kuzi Mahamadou numi on koɓe gaɗi e nder batu o
hawri non ko waɗa toon e no woodi e hawrino gon to wiyete ɗumani promédiation kamɓe noddi hawrino ɓe guito min gara min potta e himɓe Mali ngam oɗon andi ko wonnoode dow Azawa hakkunde fulɓe e pelli Mali ngam mum rawani min potti e pelli ɓen ɗo filla masalaji ko wonnoode nder Azawa ko min jeeyi toon min gaɗi talkuru ko himɓe fuu jardi ke jii himɓe jooɗo jaam ɗum yaha yeeso na ko hikka on gii konoji ɗin fuɗɗi kasen ɗo ngam mum noon e himɓe ɗum promédiation noddi men Bamako min daara noon min gatta talkaale jooɗo jaam ɗo yaago yeeso min giiɗa e maɓɓe tawte ɗo ñamay na nokkugom min daara noon min gatta Azawa heɓa jaam kilo fukki ko warta nder Azawa to ɗo filla ko waɗi har agay agay lalle fulɓe barama attaque agay on barowo fulɓe ɓen hana himɓe groupe diɗi kamɓe gaɗi ɗum himɓe gacca e MSA kamɓe bari fulɓe agay hana fuu ko gañako noon ko woni hakkunde meeɗe e maɓɓe mais min nani laamu ɗon laamu yenan a ngam fulɓe jeehi piyi kam waɗi ko kamɓe ɗuɓe gari ɓe pi ɗum haala no hana waɗego laamu hana waɗego se ni talkama warama fuu se a juruminayimo fuu a hana anka giya a ngam talkamo yehi fi kam waɗi ko kamɓe ɗuɓe piya fi sibirillahi piwoɓe a gayi himɓe gacca e MSA no mawɗo MSA on fajuni hannde a tawamimo nder siire ñamay ɗo nder hôtel gom ɗo woni donc so wiɗi ko himɓe noon ko laamu kam waddiɓe hana goɗɗo waddiɓe ɓo laamu waddiɓe fa ɓe balla laamu dow haraka sécurité on
edo don ko habaru me fulfultili mi accina asmana shina wadda habaruji hausan kor e jama'ara mi heddina wadda dal keddi assalamu alaikum balanta jawadi
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum